ngiwaze la manzi ngalapha. Now I didn't get that, I'm down with a love. Love used to come with a pain now. Hey. Now I didn't get that, I'm down with a love. Everyone I love, they used to broke my heart. Love used to come with a pain now. When I'm down with the love, ain't no pain now. Now I think it that I'm down with the love. Everyone I love, they used to broke my heart. Love used to come with a pain now. When I'm down with the love, ain't no pain now.
Sekwanele uthandweni mina ngihlale ngikhala vari sengiyabona umjoli impela ungifanele kuqale kwaumamkhize manje sekuzanele dinginyanga uqobo lwayo izokhipha lebhadi enginalo unyaka nonyaka hlukana nabantu ebathandayo mina ngi-out shop ila macheri angidlalayo kanti kwenze njani iyiphi mina le nkinga enginayo tshelani mina ukuze nami ngikhulume nabo ngiyazi ngeke saphelela kodwa ngizoqedela kule vesi elandelayo ngizontshela ngozanele lo wangidlalayo intombazanyana nje yasemakhaya noma engakhala kumina soza ushintshe lo yakhala.
Now I think it that I'm down with the love. Everyone I love they used to broke my heart. Love used to come with a pain now. When I'm down with the love ain't no pain now. Now I think it that I'm down with the love. Everyone I love they used to broke my heart. Love used to come with a pain now. When I'm down with the love ain't no pain now.
Okay, what we Friday extend. Nami ngangivuka ngiye esipanini njengenjwayelo. Baby ngimshiye endlini vele ngithi ngivuka yonke into useyenzile ngoba nesikhaftini usuke sesikhandile okwami ukuvuka ngene eshaweni bese ngibona indlela mangifika esipanini esikuzele sheshe siqede ngabe ngisabambezela ngikhwela i-taxi ngetown ngiyobambela ubebe kumnandi bese ngibuyela endlini okubuhlungu ukuthi le zinto ngagcina sengizidla mina uzanele ngamfica nendoda ebhedini and wachuza lo mjida over mina wathi yena lo mlisi umazokudlula mina.
Now I think it that I'm down with the love. Everyone I love they used to broke my heart. Love used to come with a pain now. When I'm down with the love ain't no pain now. Now I think it that I'm down with the love. Everyone I love they used to broke my heart. Love used to come with a pain now. When I'm down with the love ain't no pain now.